DutchMsafi.com.
Yamani mmemuona
mama huyo
anavyopita na meremeta,
mama huyo
nasema mmemuona
mama huyo
anavyopita na ngalangala,
mama huyo
fanya kama unamuona,
unamuona
wapinzani wamenuna,
wamenuna
mbinu zao zimeguma,
zimeguma
sisi yao Dodoma,
Dodoma
nasema mmemuona anapopita na ngalangala,
mama huyo
mama ameahidi na bado anatekeleza. Miundo mbinu kila kona, kuna macho na tunaona, wanafunzi bure wanasoma, ajira kedekede.
We mama Samia, kwa kweli tumpongeze,
mama huyo
mitano tena, jamani tumuongeze. Hao wapinzani wasitake watupoteze, mama mama
mama huyo
mama
tena kumekucha, namuona Samia. Dodoma kumekucha, namuona Samia. Samia mama
huyo,
Samia tena, Samia tena, mitano yake Samia tena,
amechukua ameweka wa
Mama Samia, endelea kupiga kazi mamangu. Kila mtu anaona ulichokifanya. Hakika fuala zinaendelea kufanya kazi. Acha sisi tuendelee kuenjoy uongozi wako mama.